Out Media.
Sit by the bed.
I'm feeling it.
GG.
Tashing the bed.
Nanti.
I'm a fan out.
Cause you want to get in by a bar. Uka mukonda ni na yo na yo. Ufuni kawangala makanika. Okay, you wait. Chikondi ni mbaya mbaya. Uka chipesa ni nacho nacho. Ufunika ungale makeni kawache ile.
Ufile waishi wa. Ulipe perfect relationship.
Ufunika ulipe mutima. Chikondi chima pwele na ma ups and downs.
We might get hurt. Much of them we go. Nobody safe is Ankara easy. Osalema. Sindi wewe ka umpita. Sindi naneka nipita.
Mandi baby ni mafuna na kuleka. Sikondi chepe ni mafuna choka. Manje mtima umaleza. Mtu ina nani uza ya mawate. Osalema. Iwe iwe iwe. Chikondi muli misozi. Chikondi muli kusema.
Chimbamba. Uka mokonda ni nayo nayo. Ufunika wangala makanika.
Chikondi ni mbaya mbaya. Uka chipesa ni nacho nacho. Ufunika ungale makenika. Wache ive.
Ufile waishi wa. Ulipe perfect relationship.
Ufunika ulipe mutima. Chikondi chima pwele na ma ups and downs.
Kukonda bebe, ilo ndiwe wanga mame. Oh, vintu vimarimba chabe, kuyasa ni maeza mwane.
Siku titika yambana ni shifasila mutima umababa ukafuno enda baby. Ah baby.
So don't, tika yambana don't you move on. There's a reason for every season, oh baby. Baby, hold on. If I patch a lot of baby, if you life it, baby.
Cause you want to get in bamba.
Uka mokonda ni nayo nayo. Ufunika wangala makanika.
Chikondi ni mbaya mbaya. Uka chipesa ni nacho nacho. Ufunika ungale makenika. Wache ive.
Ufile waishi wa. Ulipe perfect relationship.
Ufunika ulipe mutima. Chikondi chima pwele na ma ups and downs.
Push up.com.